Leye church development ibalulekile kakhulu. Biblical church development ibalulekile kakhulu ezibandla kunama stages ekubalulekile ukuthi sidlule kuwo ukwazi ukuthi ibandla likwazi ukuthi libe yilento le uNkulunkulu ayifunayo. Mawubheka eBhayibhelini because abantu esibukela kubo kakhulu nesithathela kubo kakhulu kakhulukazi ibandla after uJesu esefile wavuka wahamba okuyibandla lezenzo. Amen. Ibandla lezenzo ibandla kufanele sibheke kakhulukazi i-system ekade beyisebenzisa because i-system yabo they had a very good system ekade beyisebenzisa ekwakheni ibandla. Siyakhumbula ukuthi from abafundi abawu-12 to 70 sibona kwizenzo eli encwadini yezenzo there were 120. After that sibona uPetru eshumayela kufundisa abantu abawu 3000. So ibandla laqala lakhula ngendlela eyisimangaliso. So sizobheka lona ibandla ngaleso sikhathi ukuthi yini kade bayenza. Singakhohlwa ukuthi uJesu yayiclear i-vision kaJesu noma i-mission kaJesu ngesikhathi bathatha abafundi bakhe bethi nje kubona bazange ngizonenza abaduli babantu. Angithi usho njalo uJesu ukuthi ozani ngilandeleni ngizonenza abaduli babantu. So bebazi from the beginning ukuthi bakhiwa abaduli babantu. Ngamanye amazwi njengoba uJesu esebadobile nawe bazodoba abanye abantu futhi yabona iyahamba le nto le. Buza wena nawe ulande omunye, buze wena nawe ulande omunye, excuse me, naye alande omunye, naye alande omunye, kanjalo likhulu ibandla. But sibona i-system uJesu ayisebenzisile khona la eBhayibhelini. Sibona uJesu ehlangana nalo umqoqo wendlela okule owaziwa kakhulu ngekaMathewu obhale incwadi kaMathewu lithi iBhayibheli emva kokuhlangana kwakhe uJesu noMathewu uJesu wa-invite uMathewu wamema uMathewu lithi iBhayibheli bahlala naye badla ngesikhathi uJesu invite uMathewu for idili lithi iBhayibheli kwafika abangani abaningi bakaMathewu other tax collectors bafika excuse me beza kahle kahle bona bazi uMathewu and bamfica uMathewu ehleli noJesu ngesikhathi bona beze kuMathewu befica uMathewu ehleli noJesu kanti uJesu ukhuluma iy'ndaba ezinhle zevangeli kuMathewu. Surely nalabangani bakaMathewu nabo bathola ukushinyayezwa ngithi. So i-system leyo uJesu kade isebenzisa ukuthi nangumuntu musha sengikwazile ukuthi ngingene kuye ngiyam-invite-a yena sengizokhona ukuthola abangani bakhe because kukhona abantu ongeke uze ukhona ukubathola ongeke ukhona ukufinyelela kubona up until kuze kube khona abantu batholayo yabona. Amen. Fanele ukwazi ukuthola abanye phambi kokuba uthole abanye. Lithi-ke iBhayibheli ngesikhathi uJesu enoMathewu asifundeni uphume awufunde kuMathewu chapter 9 verse 9 Matthew 9:9 umelelo Bible siwaliphatha selineminyaka fanele nje umuwa lithinta nje livele ingene lelo lona lento oyifunayo Matthew chapter 9 verse 9 uthi
esadlula lapho uJesu wabona umuntu okuthiwa uMathewu ehlezi endaweni yokuthenga wathi kuye
So uJesu ubona lo muntu ekuthiwa uMathewu ehlele endaweni yokuthela kusuthi kwakuyindawo ayenzela khona ibusiness lakhe esebenzela khona ethelisa khona so uJesu membona lo muntu ethebhize ethelisa uthi uJesu kuyena ngilandela angithi mesenza kwenzakalani
wasuka ke wamlandela
wasuka uMathewu walandela uJesu angithi
kwathi ehlezi ekudleni endlini Bega kwafika abaningi abathelisi nezulu bahlala badla noJesu
nabafundi bakhe. So lithi iBhayibheli ngesikhathi ehleli naye lo uMathewu kwafika abaningi abanye abathelisi nezulu. Amen. Ngamanye amazwi thina sidinga ukuze sikwazi ukuthola ukulamba. Amen.
Amen.
Sikwazi ukuthola ukulamba. Awo plamba bazokhola nabazosindiswa sidinga uplamba oyedwa. Amen. Ozothi mase izwile lento masiya kuyena noma simema afike nabanye abangani bakhe abawo plamba. Hallelujah.
Amen.
Ukuze sikwazi ukuthi sithole abanye oplamba, eh?
Amen.
Kusho ukuthi sidinga oyedwa uklama.
Eh?
Sidinga uklama oyedwa. No. One glama esimdingayo ukuze sikwazi ukuthola abanye oglama ngoba if siza nje thina sizongakhona ukuthola oglama yabona so siyamdinga lo glama oyedwa eso masikhuluma naye asizwe yena masimvakashela simfichehle nabanye oglama ababangani bakhe sikwazi ukuthi singene koglama sidinga elodi ibhinqi
amen
Sidinga nje one bin ezoni uma ukhuluma nalo likuzwe ukuze ngelinye ilanga uma ufika kulona ufice lihleli namanye amabhinqa uthi uyabona ubona wayanda amabhinqa bafike beyiziqhaza sabanikeza ivangeli amen so indaba yethu yokukholwa imayelana nokuthi uhlangana noyedwa loyedwa introduce kwabanye anginiyakhumbula sidinga indaba kaEndo kaAndrea ngizoza mangisho njalo ngiyakhumbula sidinga indaba kaAndrea ukuthi uAndrea kadumile kakhulu eBhayibhelini only couple of verses la ofica khona khunya ngoAndrea but uAndrea waba neimpact emkhulu kakhulu evangelini because he was the one who invited uPeter angithi wa invite uPeter someone uPeter sekuyena manje prominent nomkhulu eBhayibhelini ngenxa ukuthi kwatholakala oyedwa wayeyomdobi. Amen.
Amen.
Kuyona yonke into if sifuna ukuthi siphumelele kuyona yonke into we need one. Oyilolo hlobo lo. Lapha ya la ekade sikhona Saint Faith. Lapha yana inkosi yakho, inkosi yendawo. Isimamukela uJesu la ebandleni.
Amen.
Inkosi endlazo. Isimamukela uJesu. I'm busy thinking nje ukuthi hey Nkosi yami ngoba phela uba yede wakhona ngalena kuthi kodinga ukuthi ke simthole lesihlalo esithize nje sokwazi ukuthi kuhlale uba yede phakathi esontweni. Uyabona?
Amen.
Lokho kugodwa ukuthola uba yedo yedwa kusho ukuthi oba yede nabanye abeyindawo ezisaroundini uzokhona ukuthi abatshele ukuthi kunabazana abangizela la nomthandazo baletha umkhuleko wozana nani boba yede beza abanye oba yede from amasarap surrounding areas bafike lapho kushunyayele baphinde nababonza lo Jesu nathi singamamukela so udinga umuntu oyedwa udinga umuntu oyedwa ohlobo lithize ukuze ukhone ukuthi ukwazi ukupenetrate kwabanye abantu bohlobo lithize exactly nawe Jesu this time sine show ukuthi emva kwaJesu invite uMathew sina show ukuthi inqwaba yabathelisi nezoli iBhayibheli kuyacaca nezoli yabona because nako lokuthelisa babekuthatha njengento eyisono bawona kuhola so sibona more of abathelisi more of izoni ziya kuJesu Hallelujah. And as na show uthe khulumeni kwakhe uJesu lapha esidlweni baningi abayikwazi ukuba qala kuyibona lento esho uJesu. Ngoba kwaba khona yedwa.
Amen.
Unless noma until sikwazi ukukhuluma ivangeli kuzwe isidakwa asizokwazi ukuthola ezinye izidakwa. Sidinga isidakwa sodwa. Ozo na usitshela ngevangeli silizwe ngelinye ilanga usibone sifika sahamba nezinye bethi size esontweni idaba zifikile ngoba kahle kahle thina abantu esibafuna sifuna izoni more than ukufuna abantu abakholwayo.
Amen.
Ku right ukufika kwemembe nje awu haleluya glory Jesus hayi sengizokhonza nana awu Jesus but kumnandi kakhulu uma kufika isoni sizothi isoni angamazwa lo Jesu angaze mamukele kwa lo Jesu ngizomamukele oqala kuqala. So udinga abantu bohlobo lithize abambalwa ukukwazi ukuthi ungene kubantu abathize ozokwazi ukuthi ufake kubona indaba yevangeli. So uJesu bazi into eyodwa ukuthi okay ngithola uMateyu manje ekutholeni kwa uMateyu ngizomfundisa lezi zinto leswa uJesu mawuqhubeka nawo umlandela uMateyu ugcina sengifundi kaJesu angithi. And uMateyu is one of labantu labo uJesu ahlala nabo for 3.5 years ebafundisa. UMateyu was there when uJesu ebuza ukuthi abantu la ngaphandle bathi ngingubani. UMateyu was there. UMateyu was there ngesikhathi uJesu evula amehlo ezimpumputhe. He was there. Uyabona? Zonke lezi zimanga nezimangaliso uJesu akade ezenza uMateyu was there. UMateyu was there ngesikhathi uJesu hlalala eJerusalem nize namukeliswa amandla. UMateyu was there. And uJesu bebambe into eyodwa ukuthi akumenze uMateyu lo afane nami. UJesu ufuna ukuthi amakhe lo Mateyu afane naye ukuze athi uJesu mese hambile wabuyela ezulwini asale uMateyu azokwenza exactly le nto ayifunde kuJesu. Amen.
Amen.
So injalo indaba. If sikhuluma about making disciples. Sikhuluma about isimo la ozomthatha khona umuntu engazilutho. Uyabona? Engazilutho. Ingakho angibakhonzile kakhulu abazalwane ethi hayi hey bengikhonza lapha ya hayi manje sengidla ngoba lo muntu lo mengazange azavumele ukuthi aqale phansi la uzoba nenkinga endleleni. So uJesu bathola abantu abazilutho lutho 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 uyabakho bakho bafaka utho
amen.
Uthi uPaul uthi Paul thatha zonke lezi zinto lezi kusho uTimotheo uthi thatha zonke lezi zinto lezi engikufundise zona nengikutshele zona. Uthola amadoda ambalwa athembekileyo akithi uwafundise zona uwatshele zona ukuze wona kwazi ukuthi ayidlulisele kwabanye abantu. That is the mission. That is our mission. That is the mission uJesu afike wayifaka emhlabeni. Uthatha abantu abathize ubafundise izinto ezithize ubafaka izinto bafundise izinto bafundise izinto ukuze bakwazi ukudlulisela kwabanye. Njengoba silaphana kwafelekisi ngiyambe nombuso nosine ngenhlanhla bona bayakwazi bahambe bafike unlike kaphele thina abantu abaningi kade ngathi sehla senyuka silandwa siswa le. So ngithathe bona and sakhona lapha ya iresponsibility yokufundisa laba abantu abalapha ya mina nginikeze kubona. Amen. Why? Because bafundile. So abathathe lezi zinto abayifundile bayidlulisele kwabanye abantu. So lo kwenza ukuthi uma usolenzo engeke enkonzweni angihlangani mina ibone kufanele baphendule uphi usolenzo. Nambuka kamanje. Amen. Ngoba na usufundisiwe izinto ezithi thatha lezi zinto lezo zifundisiwe uyidlulisele nawe kwabanye bafundise zona ukuze emva kwesikhathi esithize babe ku level efana ncamashine yakho. Babe ku level efana ncamashine yakho. Ingakho uJesu imbona esebakhipha ke manje esethi ke manje mina ke hlala eJerusalem namukeliswa amandla. Mase namukeliswa amandla ke nizobe senihamba la niye la niye la niye la. Why uJesu esethambani la? Yingoba naye wakwazi ukuthi afike la. Usethi kubona yonke lento lena engisho kini ngifundise yona ngila nani lezi ndawo nginisa kuzona niyokwenza same thing.
Amen.
Amen.
So ngiyathanda ukuthi ke sibheke lama stages lawa ayi 5. Number 1, it's an initial contact stage, stage 1 loyo. Kwenziwani la ku stage 1 na? Ku stage 1 ilana esiba in contact with abantu. Amen.
Amen.
Ila uthi uhamba khona uhlangana nomuntu umtshele ngoJesu.
Sizwana?
Amen.
Ila uthi uhamba khona uhlangana nomuntu ngabe useteksini ngabe usebhasini ngabe uphi umtshela ngoJesu ngabe siyokwenza iopen air kuphi kodwa ila uhlangana khona nomuntu umtshela khona ngoJesu mhlawumbe umuntu usuke emazi ezwa okokuqala ngqa ngoJesu. That is stage 1.
Hallelujah.
Amen.
Istage lesi ekufanele sibe na show ukuthi until thina sitshela abantu ngoJesu kunabantu abazongahungeni lesi stage. If thina singabatsheli ngoJesu. Sizona bazalwane. Kunabantu abazongezwa. Ingakho lithi iBhayibheli bazokholwa kanjani bengezwanga? Eh? Angithi?
Amen.
Mase lithi bazozwa kanjani bengashinyayizwanga. So it is our responsibility to go out and preach and tell people about Jesus. Umsebenzi wethu le kufanele siwenzile njengabantwana bakaNkulunkulu. Remember, ukuba uJesu akazange azahamba lapha ngasolwandle, wayengeke azahlangane noAndrea noPetro athi kubona bamlandele. Eh? Ukuba uJesu uthe noma selabona labantu behlanza amanethi, begeza amanethi, wayithulela, ngaba sinabo phezu namanje abakholwayo. Uyayizwa leyo nto? So, kubiza ukuthi usho something ukuze ube naye umuntu ozozwa lezi ndaba ezinhle. Hallelujah.
Amen.
Funda ke noMpumelelo. Izenzo chapter 14. Fund 14
u verse 21a.
Kepha abadlayo kwakungathi amadoda ayizinkulungwane.
Ema ufunda apho. Seqalileke akekho omnye ozongifundela. Asekususi.
Izenzo 14a.
Awusevela kususa bazalwane. Adume ngabo.
Azikwanda abadla abadla.
Abanye abaphetha amaBhayibheli, eh? Niyabusa.
Sendeni ishumayele ivangeli kulowo muzi. Bezuzi.
Ithe 14a. Sendeni ishumayele ivangeli kulowo muzi. Number 1. Beza njani? Bashumayele ivangeli kuleyo muzi. Masikhuluma ngomuzi la sikhuluma about the city. Yabona? Sikhuluma ngaleyo ndawo leyo, lelo dolobha leyo. So, lithi iBhayibheli sebelishumayele ivangeli kuleyo muzi. Why? It is because kumele ukuthi siwenze stage 1. Sizona zana? Simele ukuthi siwenze lo stage 1 of preaching the gospel. Preaching the gospel. Tell people about Jesus. La uhlangana khona ube nako nje ukuthi sino mfundisi ungubo lapha e restaurant. Siya order lapha nangu weta esilethele ukudla and umfundisi ungubo out of the blue usiyambuza uweta ndodakazi. Uyazana kodwa no Jesu. Yebo, hayi ngiyazana uJesu. Okay. Ukhonza. Uyabona? Lokho kukodwa nje. Majini kube lo muntu oxoxa naye akazani noJesu. Ngoba phela uzosho phela, hey, kona ukukhonza. Enkonzweni khona ugcine nini? Ila uthola kahle khona lo muntu lona umzalwane you know attenda enkonzweni regularly yabona if uthola ukuthi umuntu ngempela enkonzweni ongayi inhlobo noma agcine esemncane usuthola ithuba nathi indawo usuthola ithuba lokuthi umtshele ngoJesu siyazwana bazalana uthola ithuba lokuthi umtshele ngoJesu if uke wathula wangamtshela ngoJesu umvimbela umuntu ozozwa ngoJesu.
Hallelujah.
Amen.
So that is stage one, initial contact. Stage two, once wamtshela ngoJesu uthini ubhiwa khona?
Bezuzile abafundi abaningi.
Bezuzile abafundi abaningi. Number one, kushunyayeliwe endaweni, angithi? Angithi? Kushunyayeliwe emzini. Kuyona yonke le ndawo. Ekushunyayeliwe ngakhona ngamanye amazwi, they were in contact with abantu, umphakathi, angithi? They were in contact with the sinners. Yabona? They were in contact with the non-believers. Ngesikhathi in contact, this initial contact stage, they told them about Jesus. Now, sibona u stage 2 manje siwenzeke. Bazuza, angithi? Abafundi, ngamanye amazwi, ekushumayeleni kwabo ivangeli, bakwazi manje ukuthi bathole abafundi. Masikhuluma ngabafundi, sikhuluma ngabantu abanjenganani, angithi? Angithi? Abantu manje nasebelamukela ivangeli, asebethe sihleli manje, angithi? Sesabazalwane manje sesabafundi manje. That is stage 2.
Stage 1 it's an initial contact stage. U stage 2 group meeting.
Group meetings. Hallelujah.
Amen.
Whereby la usukwazi kahle kamhlophe manje okay nanga umuntu usemamukela uJesu Nkosi nomsindisi.
Sesenza njani manje na? Useumzalwane. Njengoba seumzalwane njena sesiyakwazi ke manje ukuthi sikwazi ukuhlangana naye einkonzweni eyithize. Hallelujah. Abanye la othola kahle khona ukuthi okay lo kade simshumayezile ku stage 1 wamukela uJesu ku stage 2 sesithike manje na from today wena ungena ku praise and worship team. Uyayizwa leyo nto? From today wena naye homsele yakho.
Kusiza lokho na u stage 2 usiza ekutheni lo muntu lona akwazi ukwakheka ke manje njengomzalwane ngoba if ungase kuthiwe sonke sikhonza ama Sunday njengoba siwe sidwele la ngesonto I'm telling you angeke sikwazi kuba sibe yilamakhola la wafunakalayo if kungekho la esihlangana khona sesingasebaningi sizona bazalana ukuthi mina ngibe yiasha ngingene ethimini yama asha kusiza kakhulu lokho ekutheni kungakhe kuphinde kungenze ngizinze njengomzalwane njengomntwana kaNkulunkulu. Kunezinto eziningi engizoyifunda kwi-ushering team zokholwa ebengangikhona mhlawumbe ngiyifunde kahle if bekuthiwa bengiza ngama-Sundays nje kuphela. Mase kuthiwa na ama-usher ahlangene enze okwalo uma kuxoxa okwalo uma adingide okwalo sekukhona izinto engiyifundayo ukuba nabantu eduzane abanjengonohle eduzane ngizobafica sebabazalwane asebebadala enkosini engizokhona ukuthi ngibuze kubona izinto ey'thize abangichazele izinto ey'thize abangixoxele izinto ey'thize kuzongenza ukuthi ngikhule.
Amen.
Siyezwana bazalwane.
Amen.
As opposed to ukuthi mase ngifika laphayana kwi-ushering team egroupini yonohle laphayana baqale bangitshela hey yabona njengobula
hayi ubaba hayi ngeke alifakwa libuya nodaba
lo muntu lo umakhe umakhela ukuthi akholwa zinze kodwa uyamsabisa uma sihlale njalo mebona yabona awenzi lento efunakalayo whenever uJesu ekhuluma about ubaba every time uJesu ekhuluma about his father okuuNkulunkulu ubaba wehlezenza ukuthi wonke umuntu afise ngisho ukumbona lo baba. And I remember one day umunye wazathi hey awusho kanti Jesu sixoxela ngalo baba wakho kanti thina siyambona nini ukuthi uJesu hawu siwulandile kade uhleli nami awungiboni. Why uJesu esho kanjalo na
uJesu bekazakhe kamhlophe ukuthi uthi uzasho ukuthi ubone mina ubone ubaba. Ubone ubaba ubone mina.
Ngamanye amazwi kusho ukuthini lokona? Kusho ukufanele ngimphathe izinto eziningi nento eyithize kuwena ukuze umuntu abone wena abone ubaba. Yabona?
Asingabi nalento lokuthi hey babe babe nami baba 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 uyele wena baba.
Yabona?
No. Siyayona lento siyayilahla injalo. Akufunakali kube njalo.
So simele ukuthi sibe nako sibe nayo icontact nabantu you tell them about Jesus.
Bedakiwe benjalo benuka utshwala benjalo bebhema benjalo bephuza benjalo benza zonke izinto benjalo
thina umsebenzi wethu is to tell them about Jesus, about the love of God. Hallelujah.
And then once abenza njalo once bamamukela uJesu sebengenayo kustage 2 la kufanele sisastabilize khona ke manje as abazalwane na as abantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Siyabatshela okay kune home cell lapha siyahlangana every Monday home cell. Siyahlangana every Tuesday Bible study and once umuntu weza eyintweni enjengalezi la abantu sebengasebaningi khona la ukwazi kahle mhlawumbe ukuthi if ungezwanga kahle uphinde uthi yazi sorry baba lapho engathi angizwanga kahle engafani na Sunday la ekusuke khona kushunyayela khona kuhanjwa khona la ungekwazi ukuthi uphamisisane. So zonke lezo zinto lezo yimenza ukuthi umuntu akwathi azindle ngine sure bazalwane ukube ngesikhathi ngifika la enkonzweni abazange bazi bangithathe lezi insizwe zangithathaza zamsondeze eduze kuzo. I'm telling you ngabe ngaphelele endleleni ngasizwa abantu engabafica khona abangithatha bangisondeze eduze bangenza ngaba close kubona. Lokho kwenzani na? Lokho kwenza ukuthi even on Sunday if ufika iSunday bona basebejabulela baye enkonzweni bayokhonza mina ngisebejabulela ukuthi ngiyakubona bona. Anyazi yonke ingane encane maye esikoleni ingane encane maye esikoleni isuke ingenandaba nokuthi uyofunda iyobona abantu bayo ayini isuke ifike iyobona abantu bayo mungazi ukuthi awuye esikoleni sakhe ngeke abangani bami bazobona nje ngoba inandaba nabangani bayo. So nomzalwane osanda kusindisa isikhathi esiningi usuke nendaba nabantu abafice khona enkonzweni. Wena ungaza kushunyayela wena ukuze uze usuke umuthi hayi iyashumayela lo muntu hayi uyahlana lo muntu hayi inamandla yena uyayibuka lento eyishoyo isinamandla yena ulinde uma sekuphunywa lana uzoza kuyena umxhawuli umlingele umjabulele umshayele smile.
Because okwakhe yena kumayelana nabantu because the only thing asahlangane naye abantu abahlangane nalo ku-initial contact stage. Nisakhona kodwa.
Amen.
Stage 3. Church beginnings and leadership development. Yesinyeke lesi stage sibaluleke kakhulu. Yesinyi stage leso sibaluleke kakhulu. Ekwakhekeni ke manje na kwebandla. Funda ku verse 22, Amen.
Baqinisa imiphefumulo yabo. Baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ebukhonweni bethi simelwe ukungena embusweni
kaNkulunkulu. Labazalwane laba lithi iBhayibheli baqinisa le manje imiphefumulo yabafundi ngamanye amazwi abazalwane laba bakhona bakwazi ke manje ukuba bahlanganise sizwana bazalwane babakheke manje spiritually sizwana bazalwane. Ebakheni kwabo spiritual kwenzakalani nasekwakheki ibandla ke manje. Angithi sikhuluma about church planting. Angithi?
Amen.
Sanisena nje manje sho. Angithi sikhuluma about church planting. Through discipleship making. Angithi?
Amen.
Kona bangalani sho. Kona babakazayo. Njani kodwa?
So sekuyaqala ke manje sekungena ku stage 3 manje senzani manje sesakha ke manje ibandla
kwakheka ibandla manje
kwakheka abantu manje kwakheka into la umuntu ukuthi makuthi Sunday athi ngisageza ngisagqoka ngisahamba ngisaya enkonzweni. Hallelujah.
Amen.
Abantu labo abahlangana no stage 1 badlulela ku stage 2. Eh?
Amen.
Sebe yimanje seyibe yibandla. out of labo bantu labo, it is our responsibility to make sure that we are raising leaders out of those people. As far as we import our leaders, land our leaders from there, finally, but myself, I call, and I see what I raise the leaders out of these people. I think something I'm saying that I'm not going to say so, don't figure it out. Less than a week. The first person in Gazika, Malaki, no matter why I'm going to figure, who's born in? I'm not going to deploy a call. Once I call up Patamina, who should absorb now my leaders? Even today, 6 years later, Usboni is still doing the same job. So, once I call back, we have to develop our leaders, manja, out of Lavanda, Abasanda call. Once I land Abandu, I said, the back of the Sazo Choking, Zoli Talavandi, in life, Labagi on Ifan. The understanding of Ifan. Nangua, Manjanias in them. Ifan. I can't wait to go to a corner of Federis. Mwa, given our corner, the manja, my leaders, to a corner, the man to a corner.
Stage 4. Church organization. Our phone verse 23.
Sebe bakhethele amalunga aba amabandla ngamabandla bakhuleka bezila ukudla
lithi iBhayibheli babakhethela amalunga he when we talk about amalunga sikhuluma ngama elders amalunga ama elders babakhethela amalunga ngamayamazwi senebandla manje senza lento sithi leadership development angithi out of leadership development sase sikhipha amalunga ke manje ama elders ikhulu zebandla mhlawumbe olimo ongalizwa kahle sakhipha abantu asebengangena ko church board noma ku leadership yebandla noma ama structures ebandla but asiko landa abanye abantu cha silanda labantu abangena abadlule ku stage 1 badlula ku stage 2 badlula ku stage 3 bafika ku stage 4 silakuthatha bona ke manje bona labantu esibakhile sala groomer because in leader ningasindiswa lana ngosuku lodwa nonke but God iphela isonto ngoba sengikhona uk identify abantu abanama leadership skills nabantu abangenawo la ningasindiswa ngosuku lodwa kuthi kuyophela isonto susubona ukuthi okay lo unayo lento lo akanayo. So it is our responsibility as leaders ukuthi sinigrumele futhi ama leadership positions not just ukuthi hayi siyothatha ikhundla hayi siye emangawungu siye epolokwane cha asinakhe sinakhele ukuthi masenikeze umsebenzi nama responsibilities athize abanye bakhona ukuthi bawabambe. Uma unikezwe into ethize wathi awubambe nawe uphisana omncane into ethize kuvele kwenakale kakhulu kanti indaba ishaye wena as a leader Stage 5 church extension.
La go stage 5, it's whereby sesibe nebandla senza ama structures wethu elizashini ebandleni ngathi sabona ukuthi asiyibandla manje lana yonke into kwadlule kuzona zonke lezi zinto esiphelele asiqhubekele phambili. Let us plant new churches manje. Siyazona bazalwane. Let us go out and plant new churches. Mesa sibana lento esibiza ngokuthi sister churches. I was once umuntu owadlula ku stage 1. Ngatshela ngoJesu, ngamukela uJesu, ngakhonza emlazi iminyaka ngeminyaka, ngikhonza emlazi. Ngakhonza khona emlazi, and I was groomed by the likes of Abobaba uGumbe. Nami ngakhiwa nje ngingazi ngakhelwelani, kanti ngakhela ukuthi ngolunye usuku ngibe yileader.
Amen.
And I became a leader. Uma sengiyileader, yathi vision siyahamba siye efolweni, siyonzana efolweni, siyokwenza ustage 1. Angithi?
Amen.
Safika efolweni senza ustage 1, kwami itende. Initial contact stage. Natshelwa ngoJesu, angithi?
Amen.
Mase ngitshelile ngoJesu, kwathiwa stage 2, sangibuyisa sangiletha la, angithi?
Amen.
Sangihlalisa phansi, sangifundisa, angithi?
Amen.
Sadlulela ustage 3, kwaqala wagcinywa ama leaders, kwakhiwa ama leaders from within manje, angithi?
Amen.
Sadlulela ku stage 4. Sasuka lapho sathi, hayi, let's rise ngokwanele manje, stage 5, pelekisi. Yeah? Sayoplanda manje, siyoplanda manje our sister church. Ibu sifika khona, safika khona ngo stage 1. Yeah? Our initial contact stage. Sathi stage 1, sihamba singena emzini yabantu, sihamba singena emgwaqweni, we are telling people about Jesus. Sangena khona satshela abantu ngo Jesu, beza abantu masibatshele ngo Jesu, bazothi stage 2. Yayizala.
Amen.
Sakhona. Lezi stage sizosebenza khona, sisebenze khona sidlulele phambili stage 3. Kale nje impostor nje izowina. Ithi impostor, ngiyahamba impostor, uthi uyaphi? Ithi hayi ngemalikazi. Uthi kanjani? Ithi ngemalikazi. Uthi ngempela? Ithi yebo ngiyelovu. Uthi kanjani? Ithi ngembumbulu. Ngimnikeza izindaba eziwu-5. And he was like, huh? And yes, siyasebenza. Ngisho ngathi asithola umuntu oyedwa lapha, lo muntu oyedwa ibandla. Simdlulisa stage 2, stage 3, stage 4. Siyaqhubeka. Izokwenza kanjani? Ngithi na, ngifuna ukuze kufike isikhathi la esophiya sikhonze khona efonweni sonke, sijabule kube mnandi. Oh Jesus, 8 to up past 10, awu yazi yamnandi inkomo. It's 11. Uyongena lapho, uyongena lapho. Bayokhonzisa abantu inkonzo ika-11 endaweni eyihlukene. Yes! Why? Sithi church planting through making ama disciples. Angikhona angizokhona ukuthi ngiwaste isikhathi sami ngisukele ngikonfundisana nabantu, ngibafundiselana. Ngibafundisela ukuthi abenze yonke lento abayifundayo. Simple.
Uyawufunde chapter 16 verse 1-5.
Kona wehla eDebe naseLista. Bheka kwakukhona lapho umfundi othile uTimotheu igama lakhe.
A certain disciple. Khona umfundi othile uTimotheu igama lakhe. Sibheke kuphi? Sikafelekisi. Sifikafelekisi. Khona umfundi othize ubani uthule igama lakhe. Ngiyalinganisa njalo, angithi? Ya, kwenzakalani?
Indodana yowesifazane wakwaJuda okholiweyo, kepha uyise wayengumGreki, owayefakazelwa kahle ngabazalwane.
Lo mzalwane oyedwa okhona, lithi iBhayibheli wayefakazelwa kahle nabanye abantu. Impuhlehla kahle uzothola ukuthi beyokuqala kule ndaba, because uwesibili la bayakhona manje. Siyazwana bazalwane? OPawulos uhambo lwabo lwesibili lolu
beya kule ndawo yaseGalatia and nama surroundings wakhona. If beya khona okuqala bengena ku stage 1 ngithi bangena ku stage 1 abahlangana lomzana wethu Timothy. Bamshiya eku stage 1 nabo bonke abazalwane ngithi ababekade betholakala kuphi ku stage 1 wadlulela ku stage 2 ngithi enabo bonke abazalwane ngithi matakufika ku stage 3 kwabonakala ngathi khona inhlasana ekhona kulomfana omncane simbona umfana edlulela ku stage 4 useqala manje sefakazelwa abantu nangu umuntu engathi unento laba abantu abafika la bayishiya yasala kuwe lomfana uTimotheo kuthiwa andaye
lowo uPawulu wathatha ukuba ahambe naye.
Lalelaphi bhekake manje nangu uPawulu manje umphostoli Paul lithi iBhayibheli he decided ukuthi ahambe naye ngabe mazi lomuntu ofika ku stage 1 initial contact wadlulela ku stage 2 wastabilizeka naye wafana nawo bonke abazalwane wafunda wadlulela ku stage 3 kanti uya groomer yabona mesa wadlulela ku stage 4 la esendena khona ku leadership structure manje yakhona lithi iBhayibheli uPaulos decided ukuthi ahambe naye ngabe manje manje useku 11 noPaulos ayani ngamanye amazwi manje usekwi-level usehamba noPaulos manje kuyosebenza umsebenzi kuyoplanta amanye amabandla kuyoshumayela ivangeli useyaphuma manje uyosebenza nawe uPaulos. That is why abanye bethu lana ngempela ngempela kukhona abakhona isikhathi la abanye bethu sobagcina ngesonto nje uthi uyafika umgcine efika umuntu uyambona shiye uhambile uyaphi seyosetup uyolungisa la ayongena khona la kuyokhonza khona ngo-level. Abanye siyohamba nabo siyokhonza sikhonza sihambela njengoba sihamba nabo abanye abanye bemba othimothi abanye bemba othimothi kuthi siqeanti siqeda nje ukukhonza babengena ey'moto sekuyaphuthunywa nje sekuyosebenza uyaphi ngihamba nobaba uyindaba ngouthimothi niyayizaodalani. So zonke lezi stage lezi zibalekile. Zibaleka kakhulu. Bheka ustage 1 wakhona. Ustage 1 if city initial contact it's whereby we are sharing the gospel. If we share the gospel uthe uJesu angithi uJesu ufike washitshela ngeJerusalem. Washitshela ngeJudea ngithi washitshela ngeSamaria wayesethi masendlule eSamaria ke seniyohamba ke manje umhlabani izo nifike egcineni kwawo but indaba iqalaphi eJerusalem indaba iqala efolweni yingakho thina sonke lasafanele silingenele ifolo silingenele ifolo silingenele ifolo silingenele but kunenkinga efolweni niyazi ukuthi kunenkinga hayi niyazi kunenkinga. Kukhona abanye abantu abasaba nje ukuthi babone abantu ababaziyo bephethe iBhayibheli bekhuluma lezi ndaba ezi. Hayi! Ngiyokafelekisa, ngiphakazi, efollowed. Hey baba, manje baba, yazi baba kunomzalwane manje kunomalume ka-anti kabhuti manje uyagulisa sibhedlela. Yini wasuba nama excuses manje? Usaba ukuthi ubonakale ngakini udlulisa lezi ndaba ezi. That is the problem ekufanele ukuthi uyinqobeke wena manje as umzalwane. Bhekana nazo lezi zimo lezo yisabayo. Ngena kamakhelwane wakho and tell people about Jesus. Or lead that thina kamakhelwane wakho noma ngafika uthulele. Thina sofika esikhulu. Uyabona? Thika uthulele thina sofika esikhulu. Sikhombisa ukuthi ngena nala. So ngena thina siye esikhulu mathi. Ingakho masindenela le ndawo yona. We will make sure ukuthi silanda our sister churches. Siyaba inform ukuthi sihlasela amandawo yakithi efolweni yozana. Sibiza abakomlazi, sibiza abakwemvokodweni, sibiza wonke ama branch bayeza singenela ifolo manje nabo. Why? Sizama ukusiza la abanye abazalwane laba bangaziwa kahle nangakubi bakho. And into ekufanele siyenzele at least every weekend. Every Saturday. We have to go around the following. Singene imizethizi and sitshela abantu ngoje. Nika nibabona labelungu laba abafitha bengena endaweni laba uthole bawuthu nje.
bangena endaweni labantu bathumayeza umshumayeza wathinikeze incwadi eyithize. Ngeke wafise, ngeke mfise labadlali beka itende. Never. Abantu beka itende, bangena house to house. Batshela abantu ngalento le. Banefollowing enzima kabi. Indaba lethule njengoba ihamba, ine list la ebhukwini layo labafundi bayo. Ine list labafundi bayo, namhlanje siya lapha, ayikaze samgcina uBrother Sorrel so siyakhona. Fike bahlale namhlanje about 30 minutes, bekhuluma nje ngoJesu, bekhuluma ngoJesu basuka lapha sizokubona. Sizokubona enkonzweni. Badlulela lapha nakhona bayaxoxa khona indaba ezinhle sizokubona. Lawo bantu abane-following enzima kabi, yini thina sihlule leyo nto ekubeni uJesu uqobo lakhe ufike wayifundisa leyo. So fanele sikwazi ukungena la endaweni yangakithi le sihlala khona, ungene nje ubatshele abantu ngoJesu. Batshele, tshela abantu ngoJesu, bazi ukuthi hayi cha, uma kwaqhamuka nje uzobatshela ngoJesu. Khona abanye basaba nje ukuinvite nje umngani wakhe, umngani wakhe naye akazi nami noma uyakhona. Hey nawe, hey bo. Wena akazi noma uyakhona uma kanayo isho, but mtshele yona sihambise enkonzweni. Sihambise enkonzweni. The barrier of making contacts. That is the issue. Abantu. Ngoba manje iJudea indawo eseduzane nayo iJerusalem. Ekufanele ukuthi masebe sebebatshelile abantu la endaweni abakhona, mese bedlulela eJudea. But i-problem yabo, abasasabi laba bantu ababasabayo, laba babaziyo manje. Sebesaba nje ukuqala bavula umlomo manje bakhulume ngale ndawo. Lapha ngakubo, usaba umakhelo awu kodwa Jesu amahawu bazothini, hawu. Okay, sasiyaphuma-ke manje, siyasuka-ke manje la. Siyemphusheni. Sekufika emphusheni, khuluma phela.
ESamaria, the barrier of another culture, religion, or ethnic group.
Lapha eSamaria, olunye uhlobo labantu abanamasiko abo neyinkolelo zabo eyithize. And niyazi hlezi nginixoxela indaba yokungezwani phakathi kwamaJuda namaSamaria ukuthi isukaphi. So, iproblem yalo mzalwane manje usesaba-ke manje ukuthi ayodlulisa lezi ndaba ezinhle kwabanye abantu akholelwe ukuthi banezani iyinkolelo nendlela yabo abacabanga ngayo izinto. Mhlawumbe ajeuthi i-most yenu la ayinawo mhlawumbe iproblem nje ukuvele itshele umuntu njena. Hayi ngoba nami vele sisinokuthula, hayi vele wakaZulu, hey wese sisinokuthula, hey ozivakashele phela lapha enkonzweni. Yabona? Kuba lula ke. Mase kuthiwa hayi nangu kinewe, eyi. Ngobani manje? Ngoba wazi ukuthi okay ukinewe. Hey, naye unendlela yakhe ukubuka kwakhe izinto culture wise. Hey, yabona? Yabona ukinewe so
azalazo lelilini naye wasizupe. But izinto lezi kufanele sikwazi ukuthi singene kuzona.
Emhlabeni wonke kugcina komhlaba, kufanele sikwazi ukuthi ivangeli singagcini ukulishera nabantu abamaZulu nje kuphela. Asilishere namaNdiya, silishere nabelu, nabanye abantu abakhuluma ezinye iilimi, asikwazi silishere nabo because uthe uJesu siyohamba sesifike kugcina komhlaba.
Amen.
Amen.
So izinto lezi kufanele sazi ukuthi kune-stage esibaluleke kakhulu. Stage 1 ekufanele kube khona abantu abazokwazi ngoJesu. Bazokwazi kanjani singabatshelanga? Never expect ukuthi ubone abantu sebeye ku-stage 2. Never expect ukuthi ubone abantu sebehamba ama-home cell, sebengena ko-president worship team, sebeku-ushering team, media team, ban team, ungaqalanga ku-stage 1. Stage 1 is the key. Kwamathi ngathi asiphume sonke la siye la e-box and siyoshaya u-stage 1 manje. Ngoba ubalulekile lo stage 1. Balegi. Stage 1. Balega cool. And uJesu simbonile yenza lento. Ngokwakhe uJesu simbonile ethumela abafundi angithi wathi abahambe bashumayele kumaJuda kuphela angithi. Angithi. uJesu sent them. Wathi uJesu hambani ezivini ezilahlekile zakaIsrayeli angithi. But lithi iBhayibheli ayeze kubona abazange bavamamukela angithi bese lithi bonke abamamukelayo baphiwa imali thina-ke labo njengoba lakwazi ivangeli ukuthi lize kithi as Gentiles we can also pass it on to amanye ama-Gentiles futhi simele ukuthi sidlulisele cishe kubona bonke abantu esihlangana nabo sibatshele ngevangeli ngiyamthanda uPhilip Lithi iBhayibheli uPhilip. UPhilip is one of la madoda awu-7 angithi. Lawa akhethwayo ukuthi asize abapostoli angithi. Because abapostoli lithi iBhayibheli abantu babekhala ukuthi sekunesondo manje singasasitholi. Lithi iBhayibheli kwasekuthiwa akhetha amadoda awu-7 ukuze abapostoli babeqhubeka nokuthandaza beshumayela ivangeli kube kubona bazohlala ematafuleni bagade izinto zetafula ama-elders awu-7 and lithi iBhayibheli uPhilip wakhona ukuthi ayedwa ahamba ayoshumayela ivangeli eSamariya wadlula waya kwenye indawo bonke abantu kade besaba ukuya khona lithi iBhayibheli ngesikhathi iSamariya selamukela ivangeli bezwa eJerusalem ukuthi hey iSamariya selamukela ivangeli lisithi iBhayibheli kwathunyelwa ke manje abapostoli abawu-2 uPetro noJohane kwathi waphuthumani khona wasebelamukela ivangeli akwathi singaba nabanye uPhilip wathi singaba nabanye uPhilip khona la Nangibuka sakhini. Ngithi singaba nabanye uPhilip la. Abazoqhamasa ethi baba yazi ngithengithi mangithi nje lapha ngasekhaya baba. Ngangiyakhuluma nje lento abantu baba abaningi bazothandaza la. Baba awuze baba uzobabona. Phela why siyaleko Saint Faith? Siyaleko Saint Faith ngesizathu sokuthi kwasuka umuntu la.
Amen.
Washumayeza umuntu. Insizwa yashumayeza nayo omunye futhi oyingane waleyo Saint Faith. Mese God wesekhaya ufika uthi sengiyakhona. Hawu siyakhona yey sengiyakhona. Hayi uyithatha bento wayeselanda lo wamshumayezana. Lo wamshumayezana mefika sekudizwa abanye kanje wafika washumayela uJerome washumayela kwasindisa inqwaba abantu kwamese Debo wemposo la ngizenda naye indaba yenzeka. UJerome akuyena nowalapha. But uselapha manje inkosi simnike izindlu engakanani ukuthi le ndlu sezoba yeyakho usuzolala khona ahlale khona. So simnike ihole elingakanani lapho kwathiwa yekani bemkhonzela ko-round manje because anati ihole. Yini umuntu owasuka waya kubo bathola ukuthi sethola ivangeli kwathi ulithathe uyithathe le nto kwalandwa abakhulu ngoba labo abancane fanele bahambe bashumayele ivangeli mase besindisiwe abantu bese belanda abakhulu.
Niyayizwa
le? Neboya abalulwa kanjani? Kade lo muntu lona ebekwa nje manje ukuthi uzohlala ematafuleni. Wangathi ngizogada amatafula kuphela ngihlala ematafuleni nile zizakwazi zakithi ukudla kuphela. Cha. Wadlula shumayela ivangeli bafika abantu balamukela. Wayesethi hey sebelamukela ivangeli. Kwasesuka abakhulu beza la. Ibandla lakithi likhule kanjalo. Leli lakithi. If umuntu ehambe esuka endaweni yohlala kwenye indawo bese singakhali. Sithi awu silahlekelwe yilungu lebandla, awu silahlekelwa yimemba, awu Jesus, awu kodwa nkosi yami uyositholela kuphela imemba ezovala isikhala sale, hayi, besifike sisuhla lapha endaweni zoshumayelayo khona lapha. 2 months, 3 months down the line, efikile umuntu, osethi umuntu, hey, sengivele ngakhuluma labantu ngabatshela ngoJesu, bade abantu ngikhonza ngabatshela ukuthi khona ibandla. Njengoba sibona sahamba 800 kilometers sibhekele ko-Cantonment Sea, Eastern Cape, umuntu owayekhonza ehlala la. Waretire emsebenzini noma engemdala waretire emsebenzini wabuyela kwela kube Eastern Cape nefike Eastern Cape kwathiwa kwasuka
writing and I said you are called. I go. We just have been. We just tell you about your land. See, I'm not trying to have a bad. Second. In King Mautula.
If we go to stage one. Bazo is a guy. Bazo has ganja and then you have to go to stage one. Stage one. Now, Paulo say ha.
Listen, Bible, Paulo so figure in the way. Ubuka yonke.
Uzobangena kanjani lawo ba
uzwakala uPaulo sethi hey la manje ngisaphela yase ngiyibonile into yini ngisema ngihamba la ngaboneleni lama altar libhala kudleli altar lika uNkulunkulu ongaziyo nayo into enginilethele yona yilo uNkulunkulu yena uNkulunkulu ongaziyo wangena kanjalo uPaulo bathe khona uNkulunkulu esingamazi uye bathi uye kanye lo lalana nozani la beza bahlala phansi basingizwa njalo. Ngoba ama cultures wabanye abantu siyakhona ukuthi singena. Anginayo inkinga ngena phakathi kwaZulu anginayo inkinga. Phakathi kwaZulu. Ngoba mangifika khona, ngifike ngibathe bathi hayi uze ngani na, ngizethele yona ivangeli. Hawu ivangeli, ivangeli lami nje thina siyazi. Ah, ivangeli mina ukuthi eh suka kude nokukhona. Suka kude nokukhona. Inkinga yenu ukuthi anazi ukuthi oh, koko be babe ko. Eh?
Amen.
Angithi bona koko bethu labe ukuthi malukade dum malidume izulu balasha izulu kaguqa badela. Eh? Uba awuguqa badela, uguqa badela every nation baba, angithi. Angisho njalo iBhayibheli. Lisho onke amajola azoguqa, angithi.
Amen.
Awu singena, ubeza ngesizulu sabo, ubateza ngesizulu bafaka, ubathathele khona izulu intshozana. Nani nanisho umvele nqa. Lo mbeni nanga yena lo ngikhuluma ngayo uthi lo wavela kahle kahle sasekhuluma iqiniso akavelanga yena wena kade vele khona singena ngapha ayiki culture ne religion esinge sikhona ukuthi sifake ivangeli khona ngisho ngeze uSulumane elize la sinibeke la sizotshela kahle uSulumane la yala mina ngivelaphi mina maSulumane sibuyele emuva sihlehlele emuva. Sitshele kahle uSulumane lalela la ukuthi wena uvelaphi. Abraham, inzalo kaAbraham phela. UAbraham waba noIsmayeli kungafanele engeke ecebeni likaNkulunkulu uIsmayeli. Lo Ismayeli lo owayengeke ecebeni likaNkulunkulu ukuthi asekuvela uIsa osecebeni likaNkulunkulu. Sasiyamchazela manje. Nina iqiniso niphuma khona impela nenzalo kaAbraham. Kodwa iproblem ukuthi le nzalo kaAbraham wayengekho ezivumelaneni noNkulunkulu. Nizala ngaphansi nina kwesigqilakazi. Siyabachazela, siyabaunpackela, siyabaunpackela, siyabaveza. Ulenzisa umane nje. Ngoba ungubheka iQuran yabo. Igama likaJesu kwiQuran yabo livele 20 times more than elika Muhammad. Ana nasika mga chesu nani vele kani uikura ndeya. Bona kpela les kaba nakona nabo. Bashtela bono kutu Jesu as a prophet. Jena uongi naba prophet abako. Now Jesu was not a prophet. He was God himself. Efige ma emklame. Sibakazela na uba. Tinu sebe ibona le kutu hayas lendo le ganji. Agungo la onge ukona kono umaufia na lo Jesu akufigu mfaye kona bayizu. Sezwa akukho stage 2. In this stage we want to help the new Christians and others who will become Christians develop their relationship with God, with us and with other Christians. U-stage 2 ubaluleke ngalendlela le ngoba u-stage 2 ila esenza khona lento esithi fellowship ukuhlanganyela ungasiphakamisa isandla amukela uJesu eNkosi nomsindisi. If ungahlanganyeli nabanye abazalwane ukukholwa kwakho kuyangabazeka. Singabeka imali phansi la.
Nonke nobini khona ngozwe Sunday.
Guaranteed, 100% guaranteed. Nikhona nonke Sunday.
But umuntu ongekho la anginayo isho ukuthi uzobe khona in Sunday. Awukwazi ukuhamba ihomeseni, uhambe iBible study, uhambe ulwesine labesifazane, uhambe inkonzo yeyouth, uvele ulove Sunday. Impossible. Impossible. If umzalwane ohlanganyelayo nabanye abazalwane, nakule zinto kwesinye isikhathi ey'thathana njengey'namba naye kile ney'delelekile, maningi amathuba okuthi wena uzinze ube strong ekukholweni. Stage 2.
Says what?
Amen.
Stage 2. I'll find 1 John 1 3.
1 John 1
3. 7.
Lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeze khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi.
Lokho esikuzwile sakubona sikunikeze nini? Lokho engithathe nami emlazi, ngakuthatha kobaba uGumu, ngakuthatha kobaba umpostoli, safundiswa bona, sachathwa ngabo, sachophwa ngabo, safundiswa bona, samvula amabhayibheli, safundiswa bona, yonke le minyaka ikona lokho engithe uma sengiza la ngakuthatha ngazonifundisa kona. Ukuze nina ekunifundiseni kwami nikwazi nani ukuthi ikusenihlangana nomunye olapha emlazi, nibanixoxa, nixoxe nibe kwi-level efanayo. Ngoba na lokho abakwaziyo nani seniyakwazi. So kulula ukuthi guarantee izinto engizaziyo ileveli enazingayo izinto neleveli abazingayo ey'mbokodweni is more or less the same. Why? Because we touch from the same source. Mese lithini mpumela?
Kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana.
Thina sinifundisa le nto ukuze nibe nefellowship nani. Njoba hleli nje, we are in fellowship, bakithi? Nani. Njoba hleli nje sixoxa nani. Sikwifellowship, sinenhlanganyela nani. But ma ngisuka la mina, or before ngize la, fanele ngibe nenhlanganyela naye. Angithi? Fanele ngibe nenhlanganyela la ngoba if ngiza kini, ingakho noJesu naye ethi, ethi ngikhuluma, uyezi umangcwele uthi uma efika umangcwele uzobe engathathi kokwami, uzobe thatha kimi. Angithi? Unjengoba nami Jesu angithathi kokwami, ngithatha kokukababa. Injalo le ndawo. Ngidonsa phezulu, ma ngiza khona ngiletha kini. Nawe uma usuka usukuyisa kwababa. Angithi? Injalo. Indlela yokudlulisa ivangeli injalo. Simple. Esekuthini?
Sesiyanilobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya.
Uma sesikwifellowship nani, sesihleli nani, sininikeza izinto manje ezizokwenza ukuthi nani nifane nathi. Ukuze nani nibe nathi isibindi sokuhamba niyothi stage 1 kwabanye. Because abanye basaba ukuthi stage 1 ingoba abazi bazothini. Ngiyakutshela-ke mina manje ukuthi uthini. Simple. UJesu uyakuthanda. Ma uthanda ungasho ubuyidlulele. Ma uthanda umbuze umuntu kodwa wagcina nini enkonzweni. Simple. Simple. Stage 1, stage 1, done. If uxoxa noma ushera nomuntu ngoJesu, uzuqedile yonke wakho umsebenzi uqedile. Igama elithi uJesu uyakuthanda lingenza ukuthi ngithi uma ngigoduka angingazani noJesu, ngicabange ebusuku ukuthi izolo kade ngaliwa, ilo engithandana naye. namhlanje ngitshele umuntu ukuthi uJesu uyamthanda, hayi ngilala ngingalele, ngilala ngingalele ngicabanga lo uthi akangithandi lo, nami ngizokuthiwa khona ongithandayo uJesu, hayi ngilala ngingalele. Kube ngathi ngingaphinde ngihlangane nalo muntu ongitshela ukuthi uJesu uyangithanda. Sekuyimina manje engilangazelelayo manje ukuthi ngithole kabanzi ngalo Jesu. Yinda umuntu ongathulanga ofike wayisha indaba wayivilela. I'm always saying ukuthi ivangeli nezwi likaNkulunkulu linjengomdlavuza, linjengecancer. Ulidedela wena ungangawuboni ama-results ngaleso sikhathi, kodwa umuntu akayeki ukuyicabanga lento omtshele yona. Ibudla ngaphakathi imdliso komdlavuza. Uyombona ngena la uthi ukhuluma naye 3 months ago. Umoya sengena sengena yedwa. Azanga noma sekuthiwa ubingelele phambili uzothi ufike nobani ngoba nawe ukhuluma naye 3 months ago. Bathi ukubalekile ushilo lento ofana ukuthi uyisho. Lithi iBhayibheli baqinisela njalo akithi esifundisweni sabapostoli akithi behlephulani akithi angisho njalo incwadi Ezekiel chapter 2. Baqinisela njalo ngithi esifundisweni sabapostoli. So lento leyo engikufundisayo into efanele uma wayibamba waqinisela khona. Waqinisela wayibamba angasuka kuyona. I'm telling you uzohamba ibanga elide ekukholweni. Asigcini lapho senza njani? Sihlephula nesinkwa. Njengoba sobe sihlangene nje on Sunday sihlephula sona nesinkwa. Sidlise idle esingcwele nani. Why? Why sidlise isidle esingcwele? Sisho ukuthi simunye egazini. Ukuthi sidle ndawonye sidle esingcwele, iy'nkomba lezo ukuthi simunye, we are united. Siyathandana. Simunye. So, lokhu kodwa awukwazi ukuzonda umuntu enidla naye esidle esisodwa. Uyizonda wena. Akuthi mina ndaba ukukhona. Eh niyabona kodwa. So le yokuhlanganyela. Nokuthi si mawumzalwane I am always saying bazalwane enkonzweni enza something, enza something, enza something. 3 or 4 wabantu owenza nabo something okwi ministry nabo, I'm telling you, kwenza ukuthi indlela yakho ikukholeni belula kakhulu, ibalula kakhulu. It is impossible ukuthi ungasindiswa ukwazi ukuqhubeka kahle ekukholweni even 6 months ungazali namuntu, ungaxoxi namuntu, ufika lapho ungena uhlale phansi uphume ugoduke, ufika lapho ungena uhlale phansi uphume. Inkinga leyo, inkinga enkulu. Uyabadinga abantu abazothi hey woza la kuyapha, hayi sikufaka la siya immediately siyashutha. Tshele ngesizulu siyashutha, siyashutha nishuthani woza uzobona khona kula bantu. Siyashutha, uyashutha nawe, uyashutha nabanye, uze kuthiwa kuyashutha usuyashutha nabanye. Ngesikhathi kushutha labanye bakuxoxele, bakuxoxise ezinye izinto. Ngesikhathi kushutha uyabona lo muntu bemhlezi ngibona nje fula umlomo eyaphambili efika ikhamera abulele ngoba lapha ma usufaka na umuntu yakudlala umuntu lathi uright yabe hlezi ngitshele lo muntu lona ngathi umuntu nje oyifulela umlomo kanti umuntu oright kanje. Seyaxoxa lapho umuntu seyancokola, hawu wow yabona ukuthi hayi bu kanti nandi ke lento yabona hlezi babona nje bama arts futhi ke lawa la ekhaya ama arts yini into ongayazi bese isikhathi ungazi ukuthi ungazi ngenze njani. Ngithathe laba abay preservation team mhla ngoba ngathi bawo moyo moyana bona ungaswaphe mhlambe ngenze njani ngoba asini into ongayazi none asini into ongayazi. I'm telling you, I've never seen a bandaba clean a range. Kona wante nga wazen babo lini shobe smile, not even once. I'm telling you. Nga tati kamera mina, ngi fag hit in kamera, ngi ti, uba, iba shute, iba shute, iba shute, iba shute. Put bas la kono su juli, iba put. Bas. Hlezi babona be ama-asha abahlinile. Bahlambe uhanze wajoyina yona-ke la ma-asha lawahlinayo. Uyabona yazi. Kona lo unwa Alright, so what I'm trying to say is, are you going to like making sure with those smaller than groups, your home cell group, Joanna Panel home cell, no 6, no 7, are you going to balance your life? At least guarantee, sooner or later, 7, nobody's here, concern. You may not know born the Abba and the Abba, because you soon or seven know as you're from your home cell. Can't you? Lopu me omazio, we home cell. Uso mouse of Totana, Umbonu me, a Totano Tobe. Umbonu Totan Tobe, Usuya intro to an hour, how? Now so a start, our so was not Tobe. Can't you also put me, we home cell, who go to Usu as not Tobe, and I'm like, wow, take us number 8. He never to trust Nelova 8. You go to Kalewa and the Homestead, what about 7? The Homestead. Simple. Once I'm getting away to I away to sell away to Suma, to Puma, to Kutu, I know to sell away to Puma, to Kutu, I know to sell
Inzi, my dear Pete. Inzi. So, small groups provide opportunity to develop eagerness to learn.
Yabon?
Uma ulapha ngesikhathini shutha lapha ya ubatshela uthi hayi yabona ibhayibheli start bekumnandi beyibuya
niyabani hayi sami ibhayibheli start kuya kanjani woza nawe yabona usuba nale nto manje yokulangazele hawu niyafuthi sasiyakweyuda hayi bokwenziwa woza you have to tell umuntu into eyiningakhulu beyuchaza uchaza uzoza ubhede kuchaza yisho igama lekwa woza So, writing a small groups. Small groups provide opportunity to search the word for answers. Uba kona wako la wibadu start azofana uba kona wako Sunday. Uba kona wako la wibadu start kuzo wenzube na questions. Kuzo wenzube na questions. Ufune toys the day it is. 80s or 80 what we told. We have by bills, I'm begging 80s. Then that day should not be here in. Then that day should not be here in. Who's this way in? Who's this good to call another?
Small groups provide opportunity to get questions answered. Imbuzo yako nayo, obe unge uzu, ozo fia Sunday, shumayle, go to get, unga pendulegi, ubuye Sunday, shumayle, go to unga pendulegi, I'm gonna play the worship team. We have a and enjoy it. Now I'm gonna now you are like a loose and a cause I'm guaranteed. One moves and moves, so it's all dependent. No one's a pale and a corner, Gulion Pendula. Uso it all about a guarantee. Usuina, Usuzu, Ubergu small group. Small groups provide opportunity to evangelize others.
Master of Fear, I'm gonna come sell to us. I think I'm gonna come sell. Here to see a hub and go let's start to see a la fire. What hand up? Go let's start to see a corner. See a what hand up? Oh, now we see a twin and we are what hand up. Oh, now how figure the final couple of 22 we are faraz, No man said that since it's only been now to say that since this. But the engine and bomb couldn't go on. We are going to make them cool guy. They show a what is your faraz in a man. And you can tell the time that Jenna my testimonies. Ngimthande kakhulu brother Nkosi if eshumayela lapha akafelekisi on Sunday. Intshumayelo yakhe was more ekufakazeni yabona kuma testimonies akhe. That is so powerful if uzokwenza into enjalo kubantu abasanda kusindiswa because into abayizwa kangcono kunifakazi ukuthi njengoba nje ngithele sengifike kangani ngisindisiwe bathi uyahlanya la usindisiwe bathi uyahlanya. Mase ngizomunye nawe akwathi usindisiwe bamtshela ukuthi uyahlanya kodwa nange sengitshela sena 8 years sena 10 years ekhoyi futhi nami ngingahlalelwe. Hlala phansi, uzohlala phansi uzwe omunye.
Small groups provide opportunity to bridge cultures.
Hey, imnandi le ndaba le yama small groups. Ngoba le yama small groups yenza ukuthi ikunomunye umuntu okwenye iculture engayi understand. Kodwa ngoba sinaye laphana kwi home cell, noma ngoba sinaye laphana kwi ushering team, usaza manje ukuthi hi understand kangcono indaba ye culture yakhe noma in language yakhe ngoba ukhona sinaye la ku small group. Hayi kwakumnandi kakhona kabi sino. sino locusts, no bans, ne? Bang, where's this suit? Now, sir, I'm trying to move I'm not going to say that.
So nayi indaba ke manje yalama small groups nama relationships ithi noma usukhona kulama small groups kunendlela ezimbili zama relationships ezukhiye ke manje. Number 1, fear based relationships. Number 2, love based relationships. Kunabantu ipu bheka lapha that diagram ye fear based relationship. Uyayibona ukuthi inalamaqanda lawo, uyabona lamaqanda lawo, uyabona? Kodwa kule amaqanda lawo le laqanda lilodwa livalele kule labhokisi, angithi uyayibona? Alikhona ukuthi lidlulele kule laqanda elingala, angithi uyayibona leyo nto? Why? U fear based
relationship. Angikwazi ukuthi ngixoxe ngigonyuluke ngikhululeke komunye umuntu, sonke siyasabana. Ngithema ngena ngababona bebukana, hayi suthi la kuzoba nzima, hayi abantu balabayitshela. Sonke sisaba omunye, omunye yini usaba lo, kanti nalo nawe usaba lo, sonke siyasabana. Omunye bebona omunye, yini indaba? I-fear based relationships. Siyasaba yonke into yethu yakhele nje ekusabeni. Omunye umuntu kasabe nje ukuthi akasebenzi, usaba abantu abayasebenza. Anyazi yo. Aje hawu kose na shuthi hawu shuthi khuluma abasebenza yona manje angithuli. Nakama abasebenza yona hihi. Athule manje ndaka bezo nanze right powerful. Wasu wasaba yini mhlawumbe uthi sakhuluma banje kanti cha. Yabona? So and then we have love based relationship. Ukuthi if sasikhona ma small groups asenze yonke into ngothando. Uthi uJesu ngolunye usuku abantu bayokwazi ukuthi nabafundi bami ngangithandana. Thandana. Asibe nesono esizodwa, sibe nesono sokuthi siyathandana. Eh? Wena ayi kunzima nje. Ayi uzongena kanjani lapha kulento kwi-preservation team? Ayi ngoba la bantu indlela abazwana ngayo. Bathandana ngale ndlela, uma ngase ngifike mhlawumbe mina ke bangithande ngale ndlela, bathi hayi kungcono sibe naso sona ukuthi siyathandana, singabi nesono sokuthi siyazondana. Sibantu bangizohlela ngobaba, ayi bukani banjani banjani abazalwane, hayi ngimzwiehlela akabona ukuthi ngikhoshise ukuvela ngithatha leyo ngoba ngisanda kufika ekukholweni nje ngisithanda nje singezayo khale those are the problems esihlangabezana nayo ekholeni. Esibafice khona sibafice bengahleli bethi bebuya ngokuzolala.
Bengazi ngeke kube khona noyedwa ukuthi amen. So uyayibona leya diagram le engezansi ka love base. Uyabona leyani ukuthi uya le
ucoxa nalo uhleka nalo uthawula lo uhaga lo wenza lo yonke into yabona. Ungagcina ubonakalani nje hlezi nixoxa nalo wakho nje nobabili futhi noma nixoxa baqhamuka bayinyathulo omunye chaza mekwase leyo omunye wazoma nje eduze kwabazoma abasaqhubeka nendaba. Yini indaba?
Balaphaya kula bangena fear based
yonke I am. Wonke ama examples amahle uweza ngabantu. Wonke amanga uwenza ngabantu. Fear based. Kuse ngabona nje lo mina ngisazi umsenkosi inkosi yami. Njengoba nje ngifuna ngifuna ngalo fear based. Because such a man, but some is in the man. I must see that face. I'm telling you. You have chair.
Stage 3 wethu. Church beginnings and leadership development. A healthy church is a church where each person in the body is learning to function as a healthy part of the body.
If sisho kanjena sisho sikhuluma ngento wonke umuntu la athi mephuma la athi yini ngizobe ngiyenza ngesonto ukuze nami ngifunction as a part of the body. Siyazwana bazwana?
Amen.
Sikhuluma ngento athi umuntu uma kuthi ngoba ngasengivele ukhemezeka ngicala ukuthi awu lyanetha namhlanje ngihlale phansi. Ifunetho so uyibuza umbuzo wothi uthi mangase ngithi nami ngemsebenzini isandla sisale ekhaya. Ngahamba kanjani? Ngithi ngemsebenzini isandla lishiye ekhaya. Angikwazi ukusala. Nami angiye kohlangana nabanye abazali ngoba mase sihlangene we are a body of Christ. But kanti bendingeka nami la kanti ngisele kanti ngundlebe. If ngumzana undlebe begcwele lapha kanti undlebe akekho ubani ozozoba imali ungekhuluma angiyi. If siwumzimba kaKristu uyibuza into eyodwa ukuthi uma mina ngingayenzi le nto ubani omunye ozoyenza ngoba nami nginengxenye yami engiyidlalayo ekukholweni noma omunye uneyabo abathi abanye bedlale zabo nabanye bedlale zabo nami ingane yabo. Simple.
Wonke umuntu akazazi ukuthi wenzani. The health of a church is determined by the maturity of the leadership and an understanding by that leadership of how they build a healthy body.
Please, Baba.
So,
ukuze ibandla lethi libone libandla right, simele ukuthi sibe ne leadership matured enough ekwazi kahle ukuthi iqonde izinto ngehlo lika moya yakhe. Sizizwa bazalwane. Once abana leadership matured, I'm telling you, sizokhona manje ukuthi sikwazi ukudlula sidlulele esigabeni esilandelayo sempilo. We don't have to wait for ubaba Malume ukuthi afike ezothetha. Sidinga ukuthi kusukume bona osinokuthola abantu bebazalwane. Imani. Angisho ukuthi sinokuthola ukuthi sizothetha abazalwane baya emangisini. Kodwa nje, imani ke bazalwane, imani. Awusukume. Ufika ngasikhathini ekuseni.
Hayi, njengo-8. Isikhathini sokufika la ma usethini. 7.
Ubabuze sinokuthi wakhipha amehlo lapho amehlo akho lawo amancane lawo wakhipha amehlo amakhulu wakhe. Umbuze yini okwenza ufike ngaso sikhathi.
Ngoba phela uyasazi isikhathi ofika ngaso.
Ngoba mina uma ngibona abazali befika late, befika late, ngizoza kini ngibuze why abazali ngoba basebenza basethimini. Ngoba bayasazi isikhathi ithimu efika ngaso. Why befika ngaso isikhathi?
So sidinga ithimu enjalo. Sidinga leadership enjalo. Hey, my daughter. God has a goal for each Christian and for the whole body. As the lang ma ala like calling. Sezona bazala. As the lang ma ala zelu zosa bends. God does not want us to remain spiritual toddlers. Katebe kuluma banye about spiritual toddlers. Ain't so green. And siyazi ukuthi masikhuluma about spiritual toddlers sikhuluma ngani. A spiritual toddler is a deceived is deceived by false teachings. Yonke into izwa la ikhulunywa la kombokodweni kobantu bani bani nawo sofika yazi ngezi ama example. A spiritual toddler is deceived by false teachers. A spiritual toddler is carnal, is fleshly. Uhamba ngenyama, uthanda izinto zenyama. Sisihleli phakathi enkonzweni, kuthi makudlula imoto yemoto qhu 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 spiritual. A spiritual toddler is not able to eat solid food. If such tedela ukudla manje kwakamoya okunamandla lokuqinile, i-toddler iphuma lithi bekhulunywa ngabe angibele ngamuzwa abebhekise kumina. Phela ubaba wangibona, bangibona ngebenisuba ubebhekise ingqo. Spiritual toddler. A spiritual toddler behaves like a mere man. A spiritual toddler is limited in his understanding. A spiritual toddler is dull of hearing. A spiritual toddler needs to relearn the basics. A spiritual toddler is unskilled in the world of righteousness. A spiritual toddler is not matured enough to discern. Akekho ufuna ukuba njalo. Akekho ufuna ukuba njalo. Ungabi spiritual toddler. Stage 4, church organization. In this stage of church development, the focus is on the development of godly leadership, who can lead the church to develop according to biblical principles. Are we found to teach you chapter 1, verse 5? Uthini?
Zabushiya eKrete ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo umise amalunga emizini yonke njengokuba
ngakushiya kafelekisi ukuthi uhlele okusaseleyo isenza lento echurch planting. We've got sister churches and everything. We will leave some people behind. Ukuthi bazolungisa okuseleyo. Sezwana bazalwa.
Amen.
Because ukusala kwakho usalele irresponsibility, usalele kunomsebenzi othize kufanele ukuthi wenze. Awusalele imali. So, nangu Paulos, ushiya uTitus eKrete. Umshiyele ukuthi alungise okuseleyo. Ngesikhathi ngisala la ekuqaleni kule yaminyaka edlule, bathe bebuya. Babuya sekhona abahlabelelayo, angithi? Sekhona benza ukuthi, angithi sekhona benza ukuthi. Wawuzwa bonke ukuthi hayi, ngeke abazali basefolweni, hayi bahambile kakhulu. Yini indaba? Ngasala kona. ukuthi ngihlele izinto mase ngibeka futhi nama elders accordingly. Sizwana bazalwane?
Amen.
Nay development. Nay church organization. Hallelujah. Usuyazi manje ukuthi once wasale uTitus la eCrete. Mawusubuye uzobheka iCrete uzoyifitha CV order manje zonke into ihamba kahle. Akufunakali mangishiye wena endaweni ufike wena uthi hey ngeke bazalwane hey bazalwane nje ukuthi nje yabona nami yabona leya ndoda kazalwa. Kwaye mina ngiyaqhaqhazela ningathi ngene la akufunakali lokho umuntu fanele sibaleke sonke.
It helps potential leaders develop a respected life. Yeah? Help potential leaders develop a healthy marriage. Nay ndithatha sayisalele lapha. Usalele ukuthi abanye ke manje
new leaders now or potential leaders. Laba labonakala ukuthi engathi engathi nami Titus mase ngisuka la bangawazi bakhona basale bakhuma umsebenzi kahle usalele kona manje ukubakha abagrume bonke laba bantu zonke izinto ezingaqondila kwathi ayibhangeni in order umsebenzi ka Titus lapho ifu sale endaweni asikushiyelanga ukuthi sala ufuna ukuthi mawusele ubingelele esibingelela abazalwane ke laba nomphumeni hayi ubingelela umphume wakhe ubingelela abazalwane lapho uqhubeka nendaba umphume wakhe.
Just because Tempume salake la empusheni asikushiyelanga ukuthi la so angibingelelanga ngani ubingelelanga ngani makwenze njani. Awufundi izenzo chapter 2019 ngiyaku 21 quick Tempume Acts 20:19-21.
Ngikonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi nangobulingo okwangehlela ngamacebo abaZuda nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo.
Angigwemanga ukunitshela okusizayo. Akufunakali siyeke ukutshela abantu into esizayo. Fanele yonke indawo la isifika khona we tell people about izinto ezisizayo izinto ezisizile we confess kubantu siyafakaza siyabatshela ukuthi sisizakale phi sisizakale kanjani ngaba nginjena nje nginjena nje ingesizathu ngathola uJesu uyabona ubatshela abantu ufakaze ngoJesu la ufika khona ungathuli nje qhubeka
nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezinye.
Angiyekanga unifundisa phambi kwabantu. Uyifu wrong ngizokutshela phambi kwabantu. Angisho nawe ngamtshela abantu phambi kwabantu. Angiyekanga ukuba ngibeke ama open air, ngishumayele ama open air publicly ezidlangayeleni. Asiyeki nalo. Ubatshela abantu private, ubatshela public abantu, ubatshela izindlu ngezindlu. Angisho nawe lapho. Ngibatshele, angiyekanga ngibatshele abantu izindlu ngezindlu. Nami mangisingena house to house, those house to house evangelism. Abaluleke kakhulu kuno stage 1 esiwenza ku house to house. Kubalulekile u house to house. Niyaphisasa? Balulekile kasi sinini. Hambani kasi sinini. Nibatshele, nibatshela nje. Nibatshele nje, nimema abantu phela bakuzile lapha kimi. Nimema abantu. Ngoba nakhona ubele usibiza kanti usibizela wena. Asihlangane lapha uyasokubona la. Wazi uyosibiza usibizela wena wena. Sincona sihlangane esontweni. Masifika landa abantu biza abantu batshe ozani ozani beza abantu. Nalo shumayela futhi ningajwayeli sinokuthola ningajwayeli ukushumayisa abantu esingababoni we Bible study because imission yethu is simple. Imission yethu iyodwa. We are making disciples. Nilanda umuntu ongekho la kuthi shumayela umuntu ongekho singamazi la singamazi ukuthi fike lapho umuntu asikhulumini zakhe zonke izinto lapha umuntu akekho kule mission esikuyona. Sina sikimission yokwakha abafundi, sikimission yokulanda abantu. Mission yethu simple, clear, kulanda abantu.
Amen.
Xa bangumuntu usungifika washumayela umuntu lapha, washumayela umuntu asindiswe. Manje uthi umuntu nihlani, twice, ngale sibisi naye bazo sathi uyafika lo muntu kade shumayela ngakho. Eh.
Amen. So, umsebenzi wethu ukuhamba sitshela abantu ngevangeli. Stage 5, mase siyathandaza. Church extension. During stages 3 and 4, a healthy church helps individuals learn to reproduce themselves in the lives of others. Now, in stage 5, a healthy church learns to reproduce itself by planting other churches. Kulo stage 3 no stage 4. Sakana, saka usisinokthula. Akho omunye usisinokthula, eh?
Amen.
Sizona lana.
Amen.
Kulo stage 3 and 4. Saka unohle akhiqize omunye unohle. Angithi?
Amen.
Saka uzandile akhiqize omunye uzandile. Angithi? Ustage 3 and 4 la. Sithi laba manje sibabonayo ukuthi sibagrumile sabakha manje abakwazi ukureproducer abanye abantu of their own kind. Angithi?
Amen.
But when it comes to stage 5, sasithi manje AFCI following must reproduce itself. Now, Zumetu.
Amen.
It is whereby, Tina, imagine, as a church, we have to reproduce ourselves now. Sake, omu, abanyo, AFCI following, nabazo, fana, nati. Everything, yon, kindi, fana, nati. Yon, kindi, fana, nati. Yon, kindi, fana, nati. Mautu, kama, mautu, yedu, fashe, la, mtali, zi, wawu, mseka. Utu, ya, la, wawu, mseka. Inga, kama, panta, wonga, gitu, mautu, ya, kwa, nbelu, zi, wawu, mseka. Wow, Mseka. Natige, that is our mission. We have to reproduce the AFCI foray. Sisala Pagapelegis. Sons of Pigan are going to stop fagging. Come up, but don't eat things are going. Don't get into the corner. Shinja. Boy, now it's blessings and honor, glory and power be unto the ancient of days. I'm not San Fagalio. Yes, Nakona puts so he kicks the bag of a fan. As he bad lag in match. This involves planting sister churches in our Jerusalem, Judea, Samaria, and becoming a sending church as we send some of our congregation to plant churches in the uttermost part of the world.
That is my plan.
Ngithembele kunina kakhulu most abantu laba basebenza kuma Bible studies. Inina abantu engimthembile ukuthi if ngithi hambe yokhonza lapha uyofika ukhuluma into engakufundisa yona. Awuzofika lapha ukhuluma into nami ngayazi. Ngizophika mina ngapha ukuthi angikwazi. Ngizongena usayisho le nto ngithi mangisukuma nibazalana ngicela ukuthi silungise naye inhlabathi. Le nto kade yisho lo mzalwane ngakusasho ukuthi Ufike lapha mhlawumbe uMC noma bonza futhi webazana hayi yabona inkozi sekuseni bazo esikhonzile kuseni ubenza kanje laba abantu bangafelelisi ubenze bayibona ibona bakokhozi ngoba zuba nje into abangayazi yasekuseni kubone first session isession yabo yona kuphela yikele
In the most of the content, that means I'm going to guide everyone.
Amen. Into yenza ukuthi ivangeli likwazi ukuqhubeka kakhulu lidlulele. Because uJesu batshela ukuthi abahlale eJerusalem angithi ukuze bamukeliswa amandla, yabona?
Kubona bebazahlala bohlala eJerusalem, mase bamukeliswa amandla badlulele eJudea angithi. Manje i problem iBhayibheli siveza ngokusobala babengasasuki eJerusalem, basekumnandi eJerusalem. Babukana bodwa eJerusalem, hey Jesus, uqhawulisa umakhelwane wakho umtshele muhle, uqhawulisa umakhelwane, hey makhelwane, khona i-visit, how bazwane, uze kusho ngisho umsi wakhona la eJerusalem, babe akubhaliwe la kodwa ngiyacabanga. Nemsi wakhona ezeshi bazwane, sicela phansi sangabiza lifo bazwane, kumnandi thina sodwa namhlanje, shayelani zandla, shayelani zandla, phanga emsi ukuthi asiphume siyolanda abantu mnyango, siphume, sibe nabantu abasha, ayikho into ebalulekile, kube khona abantu abasha every Sunday, akube khona abantu abasha. Of Ndokala. Ingam is your MC. Oh, my little sister, So, Basala Jerusalem, aqala ahlushwa amakholo eJerusalem ahlushwa amakholo abaleka lithi iBhayibheli ngesikhathi ebaleki lawo befika kobayethu bashumayela angithi lawo abalekele khona fika shumayela sekwenzakalani sekufezekizwe manje dlulani phela ngingagcini ihleli lawo yingakho lami ngasesihlayela sibukana sodwa emehleni sozodlanga sihle bani esikhalani iy'nkethe ukuthi namhlanje side ngaphambili sifishane ngezansi hawu yindawo sesibukana sodwa emehlweni sikhalana manje yonke into ukuthi amaqakaliqakale nilakaraja ilakaraja lingani lakaleyo suke sizwa kanti ma kuthiwa siyakhonza hey ma kuthiwa siyakhonza siyongena inkonzo ka-level kusophithizela wonke umuntu siyahamba siyaphuthuma akekho umuntu onakomi akekho nenethutshala incane yokuhlela masifika nje phakathi lapha
The entire church was scattered except the apostles. The entire church was prepared to share the gospel.
They were prepared to share the gospel. You know, abazalwane bayizimvu angithi angithi ngumalusi angithi nina nezimvu ubani ozale imvu umalusi noma imvu imvu ekufana izale imvu ungabi umalusi ozale hayi wena uyalusa laba abazali zalani zalani Nizala abanye, mina ngiyaluza. Nizala abanye, ngiyaluza. Simple.
So la, encwadini yezenzo, the entire church was prepared to share the gospel. Philip shared the gospel in Samaria. Philip was then assisted by leaders from Jerusalem. Now in this sense, when you share the gospel, you call us, Tina said, a sister, sikunikeza insizi. Nabo abantu sebehlangene babo, baba engathi singathola nesango, sithola isango. Futhi wena uyafika lapho wena siyakubona cha impela ubashumayezile naba labantu bawu 10. Uthi hayi cha, awufike ubashumayeza sina soletha umuntu ozoza kobalusa labantu. Zoglanda umoya. Amen. So injalo indaba. Who is prepared to share the gospel? Who is prepared to share the gospel? La nina manje. Umbuzo le ngubuza mina. Angishumayele ngubuza umuntu. Who is prepared?
Ungahamba uthi thini? Thini wena nobani? Nina nobani?